Abranti ebra, nye wakuma denji natina Minka wasema futu we na seye mwaya na ayabisa Nye mchire ina ya yebida Na seye ntumufu mekase wye na upafa Kufibri, unyabie dini ya dipaimie Krasini ibama kwedra ni nkawie Konongu galamse, wani mashasie Yeni na magenge, sigaya ni ekinape Mija undro, na mianya mabro Sigai minyebi, mimiame ni manya kwa dro Yeshi yeshi ya niebe numnina mabosuo Enfaye maye tobi bia na yembisa nipo Enso Kwa kuna shinko Kwa kuna shinko Kwa kuna shinko Emre weweye ningazo nye machi niebi bia tusuo Kwa kuna shinko Kwa kuna shinko Kwa kuna shinko Emre weweye ningazo nye machi niebi bia tusuo Away, dear away, near Mina and Yavisa, I say, I say, Minchato, Minise, Mimbo Bench, Yodium, Yodium, Sammy Mirana Bench. Me frag, get through Ghana, one name down for Biati Gotiaba, Yakway, Yavang, Yakama, and Sammy Massam, and Vime Rama. Brother Yeti, Yarieti, Muji, Mubia, whom you are not saying. Yeji ji usuye ye mefeba ya jing Tuunyo mayini ye bedo wa nabing